bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose aho mutwumvira kuri radio zanyu kuri internete cyangwa se kuri telefone mugendana ikaze mu kiganiro muri sanga ni kiganiro cyihariye hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi kuri mikro Nongere mbashimire mwe mwese aha ndavuga abatwandikira ndavuga abadutelefona yewe nabo duhura mu buzima bwacu bwa minsi yose mu buryo butandukanye mutubwira muti ibiganiro mukora mwarakoze nta hari mu buzima bwacu twari kuzamenya uko u Rwanda rwabaye uko byagenze mu Rwanda mu gihe twari duhari mwese rero mbikwiye ku mutima ndabashimiye ikaze mwese muri muri isanga iki ni ikiganiro cya 12 mu biganiro byibanda ku ngaruka za kudeta yo muri myakanga 73 mu mayobere ibiganiro byacu byagiye bikomoza mu buryo butandukanye n'ukumenya cyane cyane ahantu nyakuri abanyapolitike bishwe bashyinguwe ifubye kimwe n'abapfakazi ndetse n'abavandimwe bagiye bifuza kumenya uko aba bapfuye aho bashyinguwe by'agateganyo nta cyubahiro nta no kwashyira ikimenyetso yewe nta n'icyunamo bagize mu kiganiro cy'uyu munsi babiri muri izo mfubyi bagiye gusura uduce tuvugwa n'urugendo rutoroshye bakoze ariko bashoboye no kubona bamwe mu bantu bamenye ababyeyi babo ndetse bashobora no kuba barabateje ibyago bagize ariko ndavuga ni ugukeka ndongera ijambo mugenzi wacu Venice Nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro cy'uyu munsi Venice mikro ni yawe
Urakoze cyane Etienne Karekezi hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda hashize imyaka myinshi abanyarwanda benshi bazi ko ari coup d'état yabaye nta maraso amenetse ndetse uyu mwaka mbere y'ibi biganiro narabyumvise abanyarwanda benshi ntibari bazi ko hari abantu bagera kuri 60 bishwe benshi muri bo bafashwe ku itariki ya 5 nyakanga umwaka w'1973 n'itatu na nyuma yaho gato abandi bagenda bafatwa urusorongo ku za muri 74 dufata akanya gato turebere hamwe uko ibintu byakurikiranye nyuma y'imyaka 12 mu mwaka w'1985 mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7 niho ikinyamakuru cya leta imvaho cyasohoye urutonde rw'abantu byari bizwi ko bafunzwe barahawe n'imbabazi bitangazwa ko bapfuye hakurikiyeho urubanza rw'amajoro Théoneste Lizinde na bagenzi be barezwe kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985 urukiko rwa mbere rw'iyemezo rwa Ruhengeri rwahamije icyaha abantu 12 urukiko rwasanze abo bantu baraguye muri gereza za leta barishwe n'abakozi ba leta rutegeka leta gufatanya n'abo bakozi gutanga indishyi zo guhoza amarira ababo ntiberetswe aho bashyinguwe nta gisobanuro bahawe ku byababayeho nta rwego rwashyizweho ngo rubasobanurire rubahe ibisubizo by'ibibazo bari bafite nyuma y'imyaka 77 babiri mu mpfubyi biyemeje gukora urugendo bakajya kureba aho ababyeyi babo bafungiwe ariko cyane cyane bakajya kureba aho bashobora kuba barahambwe ni muri urwo rugendo bahuye na bamwe mu bahamwe n'icyaha cyo kubikira ababyeyi abakoze urwo rugendo ni Michel Shumbusho umuhungu wa Aminadab Kanani wari umucamanza mu Ruhengeri akaza gufatwa agafungwa akicwa muri buka kwanuka ijwi rya Amerika twababwiye ko Kanani ari muri batatu ba mbere bishwe nyuma ya Ministre Andrea Bizimana na Augustin Munyaneza Michel Shumbusho ari kumwe na Jean-Claude Hodari umuhungu wa Hodari Alipe wari umunyamabanga wihariye muri presidence bageze Musanze bahahuriye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana abanza kubabaza ikibagenza ahereye kuri Jean-Claude Hodari
dufite amatsiko yo kumenya nyine aho ababyeyi bacu babashyize kureba aho bafungiye ayo matsiko yo kwimara gahinda ureba n'ijisho byaba ngombwa ukabona ubaza akaguha makuru yuko byagenze aho babashyize wagira amahirwe ukabona ukubwira ngo nahanyirizina ariko kubera ko ubushize mu kiganiro bigeze kuvuga ngo hari ikibaya kiri uvuye kuri gereza mu ibanga rya Nyamagumba ibyo rero kuhareba ngo menye aho bavugaga ubwabyo ni rwo rugendo
uriyumva gute mu mutima wawe
ndacyafite amatsiko ariko byonyine kuhabona ndimo kumva hari icyo inungutseho ariko ndacyafite amatsiko yo kuvuga ngo ese abo mbaza bose nta n'umwe uravuga ngo hey ngo niho babashyiraga ariko baravuga ngo cya kibaye rero ndacyafite ayo matsiko yo kubona nk'umukuru ubivuga gusa ngo niho babashyiraga bikabirarangiye ko n'ubundi nta cyizere cyinshi mfite cyo kuba ngo nzamenya ngo nahamwize metero neza
Michel noneho namwe mutubwire impamvu nyamukuru y'uru rugendo rwanyu muri ibi bice nicyo yenda rusobanuye kuri mwebwe
ntabwo ndakubira nyine ntabwo ntandukana na cyane na Jean-Claude Hodari n'amatsiko menshi yo kumenya nyine aho imibiri y'ababyeyi bacu bayijugunye twakomeje kubaririza abantu benshi banyuranye ariko bagahuriza nyine ku kibaya cya Nyakiriba kiri hagati ya Supirwana na gereza no rero twifuzaga kugira ngo turebe nyine tuhaterere ijisho
ubu noneho twari dusa nkaho tuhageze nubwo amakuru yenda yanya yatarafatika uriyumva gute
ndumva ndi MPA apeze ariko icyo nzi neza nitumara kuba precisa nzarushaho kumva umutima wanjye utuje kuko ubwo nzamvuga ngo nubwo nenda ntavuga ni kuri metero kangahe ni kuri kangahe ariko nzavuga nti n'ababyeyi bacu bari ahangaha ni hano bari
wavugaga ko byanze bikunze uzana tuza ruko maze kugera muri gereza kubera ko ni gereza ufiteho amateka cyangwa se urwibutso rutari rwiza mu mibereho yawe
wafungirwa uri umwana w'uruhinja uri kumwe n'umubyeyi wawe icyo byonyine ni ikintu kitoroshye ariko wibuke ko ngubwo nzasangamo wenda nk'abandi bana bangana nk'uko nanganaga icyo gihe we urumva aho hantu nagira ubuzima bumeze gutyo imyaka ibiri irenga afi n'igice numva ngomba kuhareba rwose ngo ndebe uko hameze ndebe ibyo mpareba mpabone n'igice cy'ubuzima nahagiriye numva ngomba kuhamenya nyine
hano ku ijwi ry'Amerika mwumvise umugabo wahoze yakora mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza wakunze kwigamba ko yakubise urushyi umuminisitiri wiyemereye ko ari mu bateje imvururu mbere ya kudeta muri 73 yitwa Alphonse Hakizimana Hodari na Shumbusho bifuje kumubona ngo baganire bamusanze iwe mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Muko aho ni muri Musanze Alphonse Hakizimana avuga ko azi ababyeyi baba bagabo b'imyaka 47 na 48 kuko se wa Jean-Claude Hodari yigishaga mu by'Imana mu gihe Hakizimana we yahigaga avuga kandi ko n'umubyeyi wa Shumbusho amuzi neza bakimara kumwibwira Alphonse Hakizimana yababajije niba baje kwihorera baramuhumuriza ijwi rya Amerika ryari rihari
Deuxième République, il y a un peu de temps qui est de Parce que, nous avons un ministre, un ministre, Nihina futu pi niwa
unijewa
na huni. Bose yafaka kuwa kumi. Bose dozia mle publika ni hawe bi yasisa.
Afungo. Hantu bavuga babashize muri nyakirima. Kiriba bavugaga bavuze
muri kiriba rero bavuga ni ariyo mu Ruhengeri. Ubwo mu nyakiriba iri ya prison do Ruhengeri. Itwe nyine hitwa mu yubatswe hitwa muri nyakiriba.
Eh, burya sara niko yitwa?
None ubwo mu nyakiriba urafata kagasuzi inyamagumba.
Ubwo nyakiriba ni hafi y'ira prison.
None araba nyururu bishwe n'urwo busanzwe. Ara wobi hichi, wose hani hariri bidhaa ndiye, ndiye.
Dira umunha ya iwo na wum.
Ndiye, hariri bidhaa mizu. Kulelo, aru wobi hichi, arino wishono wao ne, wose no hoba hamba. Koko no kunyonga mbere niho bigeze kunyongera kugwa kayibana. Tarezane.
Ndavuga haba bila gereza.
Miragereza sindi yubatswe n'ababiligi byoronto twaravutse turabana usanga bihari
ubwo rero nyuma yabyaragana mwanya namusanga nyine umuntu yumva afite amatsiko yo kureba aho hantu rwose
aho nyakiriba na n'ubu baracyahashingura abagororwa cyangwa byarangiranye n'icyo gihe
manza sindi mperuka yo ko niyo nyuze yo urakata ariko ntuhabone kuko ni haraguriye upirwa uruganda rwa ofise de pirete
ubuse imodoka ntihagera
imodoka irahagera
turaje kureba
naho umushate mwaje
ariko kumenya aho babashyize exactement kuvuga ngo ni muri ubu butaka nahana ntabwo byoroshye
oya ntabwo wamenya ukana kayahanga
ariko gusaba kuvuga ngo
yari duririmbi nasi ya ndi niba ahubwo nagereza niba ari hikiri kuko iyo prison niyo yari ifite n'indi bitaga prison special yabaga ubwo rero wabaga aricwa yafungirwaga muri prison special ariko
niyo
prison special nanegise nyine kuri iyo nkuru
niyo iyo ngiyo iri hafi
nanegise kuri iyo nkuru
Yivora. Ko bana barahatwereka. Nawe ubwo tuzakureba ejo hatujyana. Nta kibazo.
Okay.
Nakora gushimiye cyane buriya nta kintu kiza cyabere nko gutanga makuru.
None. Ngomba kuvuga ibyo nabonye.
Eh, ibyo wabonye.
Kandi sikuye ibyo nije me itemirite.
Namubonyemo nk'akababaro hari ukuntu wamuganiriza gukumva ko akumva yabikoranye ubugome icyo gihe ariko yakumva rezita zabivuyemo ko abantu bapfuye benshi ukumva avuze ijambo ukumva yagize agahinda namvise bimbabaje nanjye ariko nibyo muri rusange ni santima z'abantu rusange santima ya culpabilite ukumva nawe yongera ko babaje kandi ko umuntu umusuye akababara kandi kandiye sinzi niba ari byiza kukavuga twamubwira tuti tuje kugusura turagushima ko watanze ubuhamya tuti ariko abantu nyinaha abantu bakoze no bapfuye nka ba Kanani murabazi ati ati umucamanza mwiza cyane winaha ngaha oke tumanike tuti uzi ko turabana be ati muje kwihorera ako kantu kambabaje cyane mu mutima kandi ariko byasabaga nyine ko umuntu wabisa amasama akamubwira ati wowe tuje kugushimira tuje kujya gute icyo cyo gutekereza kwibonera cyangwa ukomeje kunkururukaho kuko akitekereje ate ko rwose ino myaka 47 rwose kwihorera bitarimo nta n'ubitekereza kwisiga amaraso nta n'uwabibasha arabibaza nkatekereza ese ubwo afite ubwoba ko umuntu yihorera koko afite ubwoba arabona umuntu yabishobora arabona umuntu yagira uwo mutima urumva kuti umuntu agutekerereza atyo rero aragutekereza ikintu cyiza kukurya iminsi yose ushobora guhura n'umuntu akavuga ngo uri kwihorera kuko yamenye uwo uri we byatuma hari ukuntu akwishisha kandi wivugaga ko mwabana n'inshuti wamubohora Voilà, muri make n'ibyo nyibyo ndetse mushe yarangira aho
yewe rero hari icyo nakunze
yasubiyemo kenshi yasubiyemo kenshi inshuro zirenze ebyiri aduha precision y'ahantu azi neza yuko bajugunyaga bariya ababyeyi bacu nicyo icyo kintu nagitumyeho cyane kuko aratanga situation geographique mu buryo ubona kwazi kwa akitubwira kenshi nicyo kintu babonye kizima ikintu dukeneye ni kimwe gusa ababije ntibabazura kwihorera nta nyungu twabibonamo na nkeya pari kontre twaba tugiye kwiyanduza kandi kugeza iyi saha dufite ibiganza byera de ntabwo twajya kuba babi nk'abatwiciye nta nyungu tubifitemo twebwe tugamije ikintu cyo kwigisha ibyatubayeho iriya situasiyo yatubayeho yo kutwicira ababyeyi bakanabatwima bakabajugunya aho tutazi turamutse tubabonye aho bari donc biduha ikintu cyiza cyakubaka igihugu cyane cyane muri generasiyo y'ahazaza abantu bakamenya yuko ubuzima bw'umuntu cyangwa uburenganzira bw'umuntu bugarukira aho undi butangirira noneho abantu bakabana mu mahoro n'izindi ngorane zagiye zikurikiraho bikaba byaba urugero rwo gushingiraho kugira ngo abantu bagire umwe n'ubwiyunge kuko kwihorera nta na rimwe bijya bitanga igisubizo kubikoze.
Washington, ijwi rya Amerika.
Michel Shumbusho na Jean-Claude Hodari babwiye Hakizimana ikibagenza ko bifuza kumenya aho ababyeyi babo bashyinguwe, bifuzaga kujya kureba aho Nyamagumbiri, Nyamagumba, hejuru gato umujyi wa Ruhengeri ni hamwe mu hazwi nk'ahashyingwa abanyepolitiki ba Repubulika ya mbere. Yabahaye umwuzukuru we ngo abaherekeze. Kiri hagati ya gereza n'uruganda rw'ibireti rwa Sopirwa bagendaga bibuka ababyeyi babo.
Igihe papa yagendeye iwabo abagabo baba barakuye ku kintu nta mipaka bafunze amaze uko yaba yari agihari
nari kiba igihe gito baravuga ati ni icyacu agiharane ku kigenge
kiriho
abandi bari bato batazi ibyo ari byo
ntabwo bigeze bumva egzakitoma hari umuntu ungana gutya yenda wumvaga ati yenda ndetse n'abaye tuzaba abarimu
icyo se baragitekereza
wenda ati tuzo cyangwa se tuzaba abahinga bisanzwe ariko nta kibazo
ko kwica bidashoboka
ntabwo babyiga ngo bashobora kwica iyo hagira ubukenga papa haciyemo igihe kugira ngo bamufate ariko turasubiza Burundi tekereza ko ntamubonye atekereza ko yansize mfite amezi ufite sutavugirwamo ufite sutavugirwamo ariko w'umunyakuri kwinshi nsaza ibintu nabibwiwe na Rucago nshaka kureba ahantu kanani yiryamiye rwose ubwo habaye iwacu tubona ize mubeshye munyamagara ihangane mwana wa mama muragenda n'abantu bazombe n'intimba y'imyaka itabarika
ni ukwihangana ahubwo mwebwe birakomeye kabisa babikomeye c'est une histoire trop douloureuse
kwifata kwishyira umutuzo kugira ngo urusuruvive ubundi si ibintu byo kubana nabyo
ntabwo twagomeye kuba turi guhiga ujya ahantu unakata wongera gukata abantu bikunze hariya ni hariya
ntabwo nibyo turimo tugomba kuhamenya ariko
ntibukahana rumutse gushya kuyabona
kandi
ari naho ngaho
turashaka nk'umuntu tubaza hano
ni na mishyashya tuzenguruke tugire hirya gato ariko ushaka usanga ridasanzwe usanga ari ahantu ariko ntabwo ari hato batwigendeje ko haba ari isambu ariko narakubwiye ni ushobora no gusanga abantu barahubatse
Urugendo Jean-Claude Hodari na Michel Shumbusho bakoze rwamaze iminsi ibiri ku munsi wa kabiri bagiye I Rubavu basura gace kiswe Commune Rouge bivugwa ko hari abicwaga bakahabajugunya haririmbi rifatanye n'urwibutso rw'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 baboniyeho basura Alphonse Butsitsi uri muri 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abanyepolitiki cyo muri Repubulika ya mbere yakatiwe gufungwa imyaka 8 no gufatanya na Theoneste Lizinde Stanislas Bisebuka Theodomir Sembagare Pierre Désiré Carahani Joachim Ntibandeba Mpani Musingo Désiré Alphonse Ndegeya hamwe na Leta y'u Rwanda basabye gutanga indishyi y'amafaranga y'impuzamarira urukiko rwategetse ko azahabwa abapfakazi n'impfubyi zaba nyakwigendera hano nibutse ko buri muryango buri mubyeyi yahabwaga miliyoni imwe y'amafaranga na buri mwana agahabwa amafaranga ibihumbi ijana ibyo tuzabigaruka mu bindi biganiro byacu bitaha mu gihe bari batangiye gusabana umukobwa wa Butsitsi yaje nk'iyagatera abuze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika gufata amajwi dore ibisobanuro yatanze
yavuze rero kuri rya Amerika ushize mwarumvise hari paradise n'amanzu njyewe nahise nabwiye abana muzagaruka aho ngaho uwo ari wese muzambwire kuko uyu niba n'umuntu w'umuzi umuntu muzehuye n'ibintu byinshi cyane amazina sinzi niba niyo muganira ubyumva ariko mubabwire ikintu icyumubwiye ntabari cyagusubiza ubwo ngo umuntu umaze kugera mu zabukuru utagomba gupfa kuganira n'abantu tutumva ngo ni iki bari kubonese bari kuvuga iki hari ibyo abayibuka hari ibyo abatibuka urumva amakuru mpayo ngayo nk'umuntu wabibonye kuyatanga ntabwo ari bibi ariko ikibazo haba hari ibyo atibuka wenda ngo abiyabisobanura nk'uko byakagombye n'umuntu ugeze mu zabukuru urabona amaze iminsi arwaye maze iminsi ubundi nirirwa umunsi nuko umwana mpamagaye nkiva gusenga ibikanze nuko ampamagaye tumaze gusura mwabikanze n'imve ndebe ibyo ari byo kumubaza nta kibazo kirimo ahubwo ikibazo ni uko ari ibintu bimwe abatakibyibuka
natwe ababyeyi bacu bagiye bahura nabyo ukumvita amatsiko yo kuvuga ngo koko rwose ibyo bibanza byagenze bite
ikindi kibazo ntabwo kumenya ni ngombwa ibibyahise amateka bugiye amenye umenya n'uko witwara nkamwe wenda harimo abakiri batoya nabisaba kugira ngo amateka ngo nawe ejo yazamenye uko yitwara ikibazo dufite ni kimwe muzehe arakuze ibintu byinshi ntabwo akibyibuka ubwo rero hari ibyo yibuka atabyibuka nabyo ntibibe ikibazo
ikintu cya mbere bon yewe kikamubwira singwishe ngira kintera umujinya ni uko les auteurs donc les auteurs planificateurs si umu gifaransa abateguye bagakora plan yo kwexperimenta bariya barabitaga ngo ni les politiciens do gitarama abagihari hari abanze kuvuga hari abavuze ariko iyo bavuga sinzi ibyo bigano utajya ubikurikira
ntabwo nkunda gukurikira amakuru nk'ayo ngayo bitera sitese
babihirikira ku bantu bandi ari abakiriho n'abatakiriho bo bakabyivanaho par exemple nk'uwitwa zigira nyirazo prote ubita gazete iyo mubajije avuga ngo ibyo bintu nta feri zari izindi nabo yakoranaga nabo nta muntu wabyinjiragamo ukagira ngo ukabona nka izindi baramudiyagurire mbese ni nkaho yari ayoboye habye niwe wari uyoboye igihugu ngo ibintu bye ntawabyinjiragamo ibyo bintu bye nawe yakoreshaga ntawabyinjiramo ariko site ni ukubeshya nuko atagihari kumujugunyira kudongo kumusunikira uwo mupira nuko atagihari bonyine bakavugamo muzehe bakavugamo abitwa ba sembagare bakavugamo abitwa ba cyarahane uyu muntu ikipe yari izina
se kumwe n'uri mukuru ngaho nako ikadufuri analize nk'abantu bizi cyangwa bakuru ubu koko wakuraho guverinoma yose tuvuga ukayifunga kimwe n'abandi bandi bagendeyemo juste kubera ko ngo ari abanyagitarama gusa ukabwi perezida wa repubulika ugafunga abo bantu na perezida wa repubulika wakuyeho nawe agapfa tuvuga ukamwica abo nabo bagapfa mwanya ukabyitirira ngo ni izindi wabikoze igihe n'andi perezida ntabwo mbizi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Dusubire muri Musanze muri buka uwahoze ari prefe wa Ruhengeri Prote zigira nyirazo igihe atubwiraga hano ku ijwi rya Amerika ko bamwe mu bicwaga bajugunywaga ahitwa mu Kagohe mu murenge wa Bigogwe hafi ahitwa mu Gatagara mu karere ka Nyabihu. Ikibazo Michel Shumbusho na Jean-Claude Hodari bakomeje kugira ni ukubura abantu bakuze bashobora kuba bari bafite nk'imyaka 15 icyo gihe bibuka ibyabaye abahari bose baracyari bato. Byabaye rero ngombwa gusubira kwa Alphonse Hakizimana ajya kubereka neza aho ikibaya cya Nyakiriba giherereye. Bahageze umucungagereza yababwiye ko kugitambagira no kugifotora bigomba uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bwa gereza. Umucungagereza bamusobanuriye ikibagenza.
Na makuru ya kera y'abantu bafunzwe hano so siho mugira mutu twiza special.
Anga na zuzwa mutu.
Na abantu bafunzwe muri special z'icyuba. Bajyaga ngo bahamba ahantu hano rero ngo
ikibaya kiri hagati ya sopirwa na gereza. Ahangaha. Sinamenya ngo barahagana he n'ikinini.
Agiye kubaza abakuru ati abantu mfite hano baranyoye.
Alphonse Hakizimana yaberetse neza aho Nyakiriba iherereye kandi ababwira ko umugambi bafite wo kumenya ababyeyi babo bari bakwiye kuwukomeza.
Ngewe papa ndamwihambi na mama ndamwihambi none umwana utagombye kuba yabona hose yashinguye cyangwa ngo amwe urumva ako gahinda yaza kamarwa n'iki atabonye prizomwe kuko ba muganga nibo bakunze bamwe kupima ati aya magufa na yakanaka aya magufa na yakanaka ariko nuko menyerangira uwa barajugunye kuko ari nko kujugunya izo bavuga ngo yahambwaga mu cyubahiro ariko kandi muganga ni wo data ba muhanga nubwo irimba riri rusange ntabwo ari wowe nyine urimo
ako umuntu akaba hafi akoze cyane
kwetura abantu bari kunyunga inyenge hano twazaga
ni naba
yitu hagara hano bagahenga igiti nuno bagakora komando mamike ngo deke prefe
cyari
ihe banyunze inyenzi nakubwiye nyuma nabujangwe na mpamvu naho ngo babanyungira ngo
ehe begamye ku musozi hariya
neka da bashinga igiti
hano
igiti bani kigeri wa munsi.
Kanya turakomeza urugendo hamwe na Jean-Claude Hodari na Michel Shumbusho urugendo bakora mu izina ryanyu mwese mwebwe mufite ababyeyi baburiwe irengero bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda nk'uko yabyiyemereye. Uru rugendo murarufatanije mwebwe mwese mwemera ko amateka yanyu akwiye gusobanuka mukayamenya mukamenya aho muva kugira ngo mumenye aho mujya. Mu biganiro byacu byahishe mwumvise Madame Esperance Mutwe Karwera wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, muri Presidence ya Repubulika, muri Presidence y'Ishyaka rya MLND ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe kigera ku myaka 30 avuga icyo Perezida Habyarimana yatekerezaga ku rupfu rw'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Twongere tumwumve.
Nagiye mfite ubwoba njye kumwaka interview ngira ngo nta nansubiza. Ndamubaza mbese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanyeho ku butegetsi. Mbona arambwira ati uzaza uyu mbaza. Ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishira kuri kasete ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata ati nta kibazo noneho rero nireka nguhe umusogongere w'ibibazo nzakubaza nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita babo muri gitaramo ati yewe ati abo bantu barabanyicaye ndataraka nti monsieur le president bakwicanye abantu ntabwo uza babishe arambwira ati ntabwo biza atari ko biraboneka ati baragaragara ko bahari ibyo aribyo byose ngewe uko mbibona bishwe na leta kuko ababishe bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe abo bantu ntibishe bishwe n'ababarindaga ariko kandi nyakubahwa president ibyo bintu mu mateka bizakubazwa
ibyo ngibyo warabimubwiye
narimubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu kuko nta kuntu wazavuga ngo wari ubizi wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionage n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo ati yuri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'Imana yo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki ikibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza bayitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze guhoza iriya miryango biki kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe kuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atari ko gutinda biruta guhera ati kibi ni uko byari guhera ndongera mubaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremeye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'icyo atari ko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenography yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta nabwo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri archives zanjye
muri uyu mwanya ndifuza kugarura mu kiganiro Andrea Sebatware muramuzi yari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta muri 73 nyuma yaho yabaye prefet wa prefecture ya Kigali muri buka ikegeranyo yakoreye president Habyarimana amubwira ko hari abantu biciwe mu rwabayanga mu Bugesera muri rusange Sebatware atekereza iki ku yicwa ry'abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere tumumve
Nanze ko bose bari mu Ruhengeri muri special kuko ari yo prize bashyiraga abantu bitaga ngo ni Robert sinabivuga sinamenya
ngo ni Robert na Ireland
ku buryo n'icwa ryabo uretse ni bari ni batatu hari abo bigeze ku bapfuye byukubita bagwa kuba imirambo yabo baba barahaye bene wabo vure ufo ntabwo mbizi uziko hari ba ministre nkababiri bari bakurikiranye bashatse no kujya gusura barababima babiba wangira kugusura abakozi ba direct akabuza ministre we kujya gusura prison
ariko se ninde wari waratanze itegeko ko iyo prison idasurwa ninde ni president wa republika nirizinde ninde utanga itegeko yuko prison idasurwa
simbizi ubwo n'abakora laboratoire ba ariko kandi muyemeraga kuko icyo kibazo cyamugezeho donc hari ari mu ari wo twitaga muvoma yagiye kuganyira Habyarimana na suite yabayo nazi bote bayo Habyarimana abyihorera ikintu ngiyo muzabaye abaye ministre wao we aragenda ari makasi wakoga nkuko amwirukanye ati ati nawe ndakwereka niyo ndabona wageze ikigara amwirukanye amwirukanye urumva induru ziravuga bigira binakujya kwa perezida muzajya kwisobanura Nkurunziza abwira perezida minisitiri perezida ute urasembagare arakomeza guteka perezida mu Ruhengeri njyewe mureke uyu mwanya w'ubuminisitiri nkuveho noneho perezida atiyo ati wateka niba mpamvu cyase yajya ahandi Nkurunziza nabone yanga kunanira na deja urumva kandi nko guca indahiro ubwo yarabonye ko nibura niba atamwirukanye ariko ubonye imitasiyo isa na disipline wowe usanzwe uzira administrasiyo ukora responsable w'ibintu niba ufite rekonse mabi niba ufite rekora abaretere ushobora gukuraho ukabarekeraho kandi bakora nabi icyo gihe usanzwe usa na responsabilite vous assumez donc i Kigali igitarama i Butare Gisenyi Rihirima ahandi nera abanda
na Ruhengeri
kwa Ruhengeri yo ni ndiyo na number one
bishoboka gute ko rizinde wari majoro yafata abantu kabica ntibimubimenye abajenero abakoloneli ntibabimenye uwo muntu wicaga igihugu cyose ntagira umuntu umenya ko yishe uwo muntu ni bwoko ki
ayo ntabwo bishoboka kuko burya wese umuntu umwe cyangwa babiri ibyo birashoboka ko umuntu atabimenya ariko ntabwo wakwica abaminisitiri bane batanu icyo abashezero batandatu icumi etsetera uramutse uri perezida wa repubulika ntubimenye ni ukuvuga ko uri defase ntabwo ubutegeka icyo gituma rero kandi Habyarimana nk'uko umuzi aramunukane igihe wakurikiraga yakunyeho wambwira ko ibyo bintu byabaye komisa ahantu ntibishoboka mbese hari abantu bagomba kumuforoma hari n'ubushobozi bwe yari yifitiye wi bise umuntu umwe bakisha babiri nabwo bimenye ariko tare ariko rero igihe amaze kuba imbaga masherami nibyo namaze kubwira icyo gihe la responsabilite kujyaho byanze bikunze nta kuntu ntakuntu ashobora kubikora yigendeye naho ubundi ntabwo ari kubona ikindi gisubizo yatanga ko atarabizi ndumva bidashoboka deja uburyo bapfuye uko gashinyaguro ntindinye kubategekaga ni ibintu rwose bigayitse niko njye nabivuga bamucira urubanza yambaye igihano bamuhaye agira imbabazi wowe ugira umuntu imbabazi kandi ukamwica urupfu rw'urubozo ukamwicisha inzara ukamwica sepa koma ibyo se iyo kinamico se ubona ko abantu batazabimenya ko bishoboka bi aho ngaho buremani nasimbizi nagahomo ariko no kuva ko batabimenye byo ni ukubishyira iruhande ntabwo ari byo abantu bose bamara gushira se utegeka wabuze ko ubutegetsi bwawe kandi bushingiye kuki niba utazi ukuntu abantu bapfa komisa ari abantu bawe na biriya bibaye
nyuma y'imyaka 47 abo bana bakomoka kuri abo muvuga batazi aho bashyinguwe batazi aho bari mwababwira iki
icyo nge mbona ni uko biteye agahinda babaje sikutundi nk'ibibazo kubona ikibazo gikomeye kandi kibonerwe igisubizo bibaye amayobera ni agahinda ni akaga bari abana bagize kuko numvise bavuga ko bashaka kurira abantu babo nkinge ni rejuwa muri tuwa nta wayibabuza eske sa sufi kwibuka serere droit le plus
absolu
benda nzira bwabo nta muntu kubona umuntu yabuze uwe kandi ukavuga ko adashobora kwibuka ntabwo ibyo ntabwo ari nangiye kuvuga ngo ntabwo ari ikinyarwanda ntabwo ari ubuntu siko abantu babaho siko abantu bafatwa niba yabuze umuntu we uko byagenda kose afite uburenganzira na 100% bwo kumwibuka
Andreas Batware ndagushimiye cyane ku bwaka kanya wahaye Ijwi rya Amerika. Dusubira i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana yaganiriye na Jean-Claude Hodari na Michel Shumbusho bamaze gusoza uruzinduko rwabo basimbutse imigina batazi ikiyiri munsi batereye kagohe ntibabona n'ubari inkuru nyamara bamwe mu bakeka kwa kuba habatsinze baracyariho batashye batabonye ibisubizo ariko bavuga ko bafite umutima utekanye
cyari kigambiriwe cyane cyavuzwe aho hantu cyari kigambiriwe nuko habona bwa mbere kandi koko mu byukuri twahabonye ariko ni ikibaya kinini ikibaya cya Nyamagumba kiri hagati y'umusozi wa Nyamagumba gereza na Sopirwa na Ruya Ruganda ni kibaya kiriya nyine bisenya kiriba nkuko byari byasobanuwe mu biganiro byatambutse byatugoye kuko kuhabona kuko abantu benshi bakuru ntibagihari twabasha kubaza babimenye bikada ariko mahirwe twagize nkubona umuntu mukuru wana participate mu gipande kimwe muri ibyo byo muri ayo mahano yo kumarira ababyeyi kandi bose ashirika ubutaramu atubwira yuko bose yifuza kubohoka akatubwira ati mva nahagiye wenda bizi neza kuko urumva yari abirimo nyine icyo cyadushimishije gusa urumva ikibaya ni kinini
ndabyishimiye ikibaya kirahari bari kugihingamo n'uburyo gihinzemo n'uburyo ibirayi bitondekanye ku murongo ubwabyo nabibonye nk'indabo ziri kumva ntago mbibona nk'ibyangiza ahantu ikigero je ndumva ndi kugera ku byo rwose ndumva nifuza ndimo kumva umutima wururuka ubwo rero icyo nakigezeho n'ubundi ntabwo nateganyaga kuvuga ngo nzasanga ngo ari uno mwobo babashyizemo nzi ko bitashoboka hatabaye intervention z'imbaraga ziruta izo dufite ibi bintu rega biba ari byakozwe na leta uko leta zisimburana ziba zikwiye kubishyiramo imbaraga hari ibisaba n'imbaraga za leta kuruta umuturage nkanjye wamarira gusa ugendesha amarira kuko urumva nk'ubu nakwifuza urwibutso ariko sinahaguruka ngo njye kubaka urwibutso aho hantu bisaba ko leta ibyumva nk'uko mbyumva ariko sinayisunika njye ndeba aho ngarukira mu mutima rwose njye ngiye kuryama nsinzire ngiye kuryama nsinzire kuko kuba mwatangira ibiganiro by'amateka amenyekanye ubona ko abantu bongera bakihangana bakatuza bakabana njye mbifitemo icyizere cy'uko iki kibazo cyazatuma abantu bamenya ko kwihangana bibaho nako n'abantu no kubana bibaho no gukundana bibaho ugakundana n'umuntu waguhemukiye bikabaho reka ngubwira ntabwo ari buraga ariko uri umunyamakuru wihanganye turanagendana twabonye Butitsi twabonye Alphonse kandi bose ni abantu bavugwaga mu kugira uruhare muri ibyo uko twaganiraga ku gahinda dufite tutabitinya nabo bariraga icyo rero uwo mpibwira nkabwe ariko iyo woroheje uwaguhemukiye ashobora koroha kurushaho
turamutse ducukumbuye amahirwe tukabona aho bari presizoma tukabakingura mu cyubahiro nikize twashakisha usibye yuko nizera yuko amakuru asigaye ashobora kuzatugeza no kuvuga bati naha metero kuri metero nubwo nahabwa kariya kabaya gusa kakaba kana gashobora kuba kana represente abandi baba ari abari ku Gisenyi baba ari abari Rwabayanga nk'uko byakunze kuvugwa ariko hakaba hashyirwa kantu kaba nkamize koko by'ayo mateka kugira ngo urubyiruko aba generation zirimo zivuka abana badukomokaho n'abashobora kuzaba abuzukuru babo batwikiye ababyeyi mu bugome bungana gutyo bazabashe kubana bige banamenye rwose ko kwica bitajya bibona rimwe solution ntabwo bijya biba igisubizo cy'ikintu icyo ari cyo cyose bityo tukazagira u Rwanda rw'ahazaza uzabana neza mu mahoro igihugu kigatemba amata n'ubuki nk'uko duhora tubyifuriza igihugu cyacu kandi mukuri ntabwo ari ukuzura kaboze nakunze kubivuga sino kuzimbura ngo handi yenda bibyutse nzika nta nzika dufite sino kuzura kaboze kuko tugamije kumenya ukuri uko kuri kukaba gushobora kuzafasha bikabije kubazadukomokaho n'amagenerasiyon azakurikiraho n'icyo cyonyine nubwo nabona kari akantu kanyakiriba konyine
icyo mwabona nk'ubutabera kuri mwebwe ukumvura nyuzwe ukavuga uti nta ubutabera niki nicyaba gikozwe gute nicyagenda gute
biragoye kugusubiza cyakora nakwifashisha Claude kuko ni umunyamategeko oya kikunsubiza neza oya yakurikiye amategeko ni umunyamategeko nyine ariko jyewe nibaza ko nubwo nahabwa uburenganzira bwo kuvuga ngo aho hantu mpashyize urwibutso rw'ababyeyi banjye nazajya mbona akanya kuko kuburura umutima nkagenda nkashyiraho buke y'indabyo ibyo bintu ngewe ku bwanjye nabangiza ubutabera naho kuba bariya bajya mu nkiko nabyo ni ibintu bishoboka ariko kuri jye sinibaza cyane usibye ko ubutabera bari ubutabera nyine ariko sinibaza cyane bikabije ikintu byanyungura kuko ntaba igihe bacu bapfuye ntabwo babazura sase deuxième moment nanone kandi iyo ugiye kureba ugasanga babikoze kugeza amasaha barashaje bikabije areka handi nkarure Claude agiri kuko yanyunganira kuko urumva ibintu bijemo justice njyewe ni umuganga nta hantu nakwita ntabwo nabimenye cyane ariko ku bwanjye ni icyo
kimwe nafata nk'ubutabera cyangwa se mukavuga muti duhawe ubutabera haramutse hakozwe iki nakumva ko ubutabera mbubonye
reka nkwereke ko nta cyanyemeza ko ubutabera mbubonye nagira icyifuzo ariko ubutabera bwo reba imyaka ishize ari mirongo ine n'irindwi twabyutse tubona ababyeyi bababaye bamwe ubu baranapfuye agahinda bapfanye ntawakariha ngo bikunde ntibishoboka abakiriho uyu munsi muganirije niyo umubwiye uti ngiye kureba ha hantu ukwete wahagaze aho garuka ugiye mu biki ugiye kwiyahura ugiye none urumva ako gahinda k'abo babyeyi basigaye abo ubwabo agahinda bakuranye imyaka mirongo ine n'irindwi bakagapfana bamwe abandi bakaba kigafite nta butabera bwakunda noneho n'ababyeyi bacu bapfuye iyo wumvise amateka abakubitwa amafuni abagendaga ano mayira bava Ruhengeri bajya Gisenyi bababoshya amaboko n'amaguru mwarabyumvise ubushize mu buhamya bwatangwaga noneho bakagera aho babima ibiryo bakagera aho bapfa bakabajugunya ayo makuru ubwayo nta kiyasana n'ikigarura umubyeyi nk'uko ngo ubutabera keka ubwatuma bitarabayeho ubwo rero nicyo cya mbere nagira ngo mbaneho nta butabera numva bwashimisha buhari ariko hari icyo numva mu mutima wanjye cyabisimbura kikandyohera kikabiruta byose kubera ko abo barapfuye naho mbiganira na Michel mbuga nti nyamara barapfuye ariko u Rwanda rwagiye rugira abantu benshi bapfa haba mbere y'icyo gihe haba na nyuma yaho ariko abacu urumva turacyashobora kuvuga ngo twirukanke ni hehe baracyashobora kuvugirwa amazina icyambere ubutabera ni ukubona nk'u Rwanda aho abantu bose abanyarwanda basa n'abicaye hamwe bayaga barira ko gupfa ari bibi banarahira yuko ntawe uzongera gupfa azize undi muntu icyo ubu nicyo nsiganya mu mutima numva kuko ubuhemu bubaye nk'ubuhagaze nakwibagirwa ibyo byose by'agahinda ababyeyi bagize gupfa abantu bacu bagize ariko gupfa se tuzapfa kugeza ryari kugeza ryari icyamu umunsi umwe umbwira inkuru ngo hari iteka ryaciwe ngo gupfa birahagaze icyo yiri cyo nicyo cyaba ubutabera uti hari ababikoze hari ababihakana niyo wumvise radiyo hari abaceceka kuma ntibavuga abavuga ukumva n'abandi baravuze ngo abeshya abo ngabo barabeshya hari uvuga ukumva ko avugishije ukuri ukumva arababaye nk'abo twasuye ukabona arababaye ariko wenda ugakeka uti hacya guhishe kuri abo bo ubutabera bumwe bw'imanza buca imanza ubundi nibwo bwagombye kubareba ariko bwo bunabaye ntibwanyura umutima gutyo gusa kereka bubaye ari ubwo kugira ngo abantu byandikwe kuko ibintu byose burya bitanditse birazimira bishobotse ko haba ubutabera bw'imanza bumwe bwandika ngo habaye imanza zemeza ko ibi byabayeho izozo ni mu gifaransa byo bavuga ngo formaliza gushyira ibintu mu nyandiko kandi mu buryo buciye mu mategeko bivuga ngo abantu bise kirya cyabakise izina kiranditse hari ibigomba kwemezwa na za Roni hari ibisabwa mu gihugu ibyo byo biri formel numva biba biri ngombwa kugira ngo abandi babone amareferanse aho bazayakura babone ibyo basoma babone ibyemezo ubwo simbufata nk'ubutabera ndabifata nko guformaliza kugira ngo bizafashe igihugu kwigisha abandi ariko si mu mutima ntiharimo kuvuga ngo abantu nibacirwe imanza kuko abasigaye ni bake banashinjwa bayoboraga mu perezida gusa nabo bagashinjanya hagati yabo atagihari ngo yisobanure ahubwo numva nifuza ko Imana yampera bariya basigaye kwibohora nabo bakatanga ubuhamya bw'ukuri bakabuvuga nk'uko uriya Alphonse avuga ati njyewe muri sirote barantumye ngo njye kwambura ya perezida barangiye baramfunga noneho hashize iminsi itatu nabo bazanye ba bategetsi dusimburanwa muri gereza ndasohoka ariko barandengeye urumva aravuga n'abariya bafite akantu k'ipfunwe ryo kuvuga numva bakwiye kubohora umutima wabo wenda niba batinya n'ibyo by'ubutabera bikarorera icyo ngicyo n'isi ubutabera haruguru kikazaba aricyo kiba ingenzi nibyo muri make nuko mbona icyitwa ubutabera ni kirekire ariko ndabubona ari ubutabera bw'imitima kuruta ubu buhana abantu ijwi rya Amerika mwakoze ntabwo numvuze kubivuga mpa utunota nka tubiri urabona hashize imyaka 47 abantu batavuga twe tujya twicara tukabwira n'abavutse mbere abari bakuru kuri twe bavuka ku babyeyi tuti namwe mwaragowe ariko ukasanga batubuza kuvuga n'ababyeyi bakatubuza kuvuga abakiriho twaranabiretse njye nanashyize mu mubiri wanjye kuva kera ko rwose numva nta munabi mfite ariko ko ngomba kubaho ariko sinari mfite amakuru ijwi rya Amerika ibi by'umweru byinshi cyane bifashe bigafata buri cyumweru bigafata ibyumweru 10 kandi ndabona ko biracyakomeza ibi byazikuye ngiye kubyita kaboze mwahoze muvuga ngo si ukuzikura kaboze ariko si bibi nimwe mwatumye mu mutima wanjye biba bishya ubu meze nk'uwavutse icyo gihe biri bishya numva ngomba gufata urugendo rwo gukomeza kubyumva kubishyira mu mutima ariko mbikesha ijwi rya Amerika kubashimira ntabwo nari nzi gutsinda sinari kumubona Serubuga yayoboye minisiteri mama yakoreragamo mama asubirayo kujya ku kazi arahita amwirukana numvaga uwo muntu w'igihangange ntashobora no kuzumva ijwi rye ntitureshye mwatumye mwumva anisobanura avuga uriya wari umuperefe ufite ibyo apfana na perezida Habyarimana bya nyirazo yari umuntu w'igihangange avugaho igihangange sinari nzi ko nzamu aba bana bakomoka ku babyeyi bacu bapfiriye rimwe ubu abenshi turazanye kuko ko ijwi rya Amerika ryarambajije abenshi barampamagara bati wavuze twakumvise humura kome turi guhumurizanya mwakoze ikintu ntashobora kureba nawe ubwawe ndi kwiruka imisozi ari wowe twirukankana uri umunyamakuru ushaka amakuru gusa ntago mbizi neza wenda icyo muzahembwa ariko nzi ko nta gihembo mushobora kubona hano ku isi ukurikije uko imitima yacu imeze ubwo rero ako kantu ndeka nkavuge umwanya ahubwo twamaze tuvuga ibyacu dukwiye kuzawufata tuvuga iby'ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
Jean-Claude Hodari ati icyaduha Imana ngo abafite ibyo bazi badohoke babivuge ibiganiro nk'ibi ku ijwi rya Amerika nubwo hari abo bishobora kuba byaranangiye imitima hari n'ababikuramo amasomo akomeye yo kwicisha bugufi kuvuga ibyabaye gukomeza impfubyi n'abapfakazi no gusaba ko amahano yabaye atakongera kubaho ukundi iminota 5 isigaye yenye hariye prote jigira nyirazo wari prefe wa Ruhengeri akaba namuramu wa president Juvenal Habyarimana afite ubutumwa bugene bimfubyi n'abapfakaje.
Twabanye barabana batoya nk'abana ba Munyaneza twabanye Bruseli ari barabana bato barabana batoya nk'abana ba Nzanana ariko umudamu we sinzi niba akiriho n'abana nabo bari bato ndababwira nibakomere ubuzima n'ubundi ni umuhito. Amahirwe tugira nuko hari Imana ireba imitima, Imana icirura abantu rubanza, kandi yo akaba ari Imana itabera ireba imitima y'abantu. Ibyabaye kuri izo nshuti, kuri abo babyeyi b'abana mbwira banyumva, byabaye ni ibyago birababaje, biteye agahinda, biragatsindwa n'Imana. Nibakomere nibihangane, Imana ntabwo yabyanga. Imana izatange igihe, izatange uburyo abo bana iyo miryango babona uko bashingura mu cyubahiro ababo. Biraruhije, ntabwo byaba nk'iyo babyikoreye freshman, ariko byivuze bagahozwa nuko bazi aho bashyize iyo mirambo. Nibakomere, nibihangane, nifatanyije nabo n'umutima wanjye wose. Imana yokabaho izabahe kugira une consolation, bashobora gukora icyo gikorwa cyo gusezera ku babo. Ni imfashanyo yindi materiyeri ishobora nanjye kuvuga kubahoza, biraruhije, ariko byibuze kubafasha gufasha imiryango yabo. Inzira yose ishobora kuboneka kugira ngo babone ikintu cyo kubafasha ni ukubasengera ngo icyo kintu, iyo nzira izaboneke, bagire ukuntu bihoza. Imana yo kabaho nizi uko buri muntu azagenda azava kuri iyi si, kandi niyo mucamanza nyakuri n'ireba mu mitima y'abantu. Abo babyeyi bacu bagiye, bamwe abo twavugaga babyeyi babo banambwira, nibakomere, dusabirane n'icyo cyangombwa. Imana ihoza Abanyarwanda, Imana niduha amahoro, turebe ukuntu abantu bazongera kubana batameze nk'inyamaswa. Venusi ngaho ukomere, nawe Imana iguhe umugisha, kandi geraho uzakigereho mu kuri mu bucamanza bugaragara mu murongo w'ukuri urenganura abarengana, kandi n'abakosheje bazashobore kwicuza no kwihana kugira ngo abantu bakomeze babane bubakane.
ayo magambo ya pote jigira nyirazo niyo dusoreje ho ikigano twari twabateguriye kuri mugoroba hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganza mu Nyamagana wafashije kugitegura mu rugendo rwa mbere rwa bene aka kageni mu myaka 47 mbashimiye mwese kuba mutega amatwi Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.